MC vibes. I'm back again. Ya mimi Oyu Yesu mwana wa Daudi ninaye msifia mstahili sifa mwana wake Mungu umenipa uhai pasipo kujali leo nanywa kachai naendesha kandai mimi ni nani leo mwana unikaifunge tai glory 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 to Jesus glory tukuze Yahweh tumwimbie huyu Yesu mwana wake Mungu tumtukuze Yahweh grace to grace, Papa. Yeah. From zero to hero, from no one to someone. I'm now a big man, Papa.
Dancing and shout, hallelujah. The Lord has done it. Everybody, hallelujah. Dancing and shout, hallelujah. The Lord has done it. Everybody, hallelujah.
Yahweh, Yahweh.